Gosby, Swag Hill. Anywhere kwenye ni unataka vitu vingi Hata nikisema nao bado vitu vingi You want some more, yeah ni vitu vingi Mapenzi gani high, yeah ni full vitimbi Unanipelega pelega, show nifanya mipimbi I wanna buy shoes, do we have some money? I wanna buy clothes, do we have some money? Anywhere unadhani minafanya kazi gani?
Nikifoka unacheka, nikisepa unadeka Na kukwacha sitoweza, siyu kwa chupo shaniweka Nikifoka unacheka, nikisepa unadeka Na kukwacha sitoweza, siyu kwa chupo shani weka
Nampenda mpenda Domana anazinguwa Siwezi mwacha Nataka niwe na yeye Anaringa ringa Na mahaba anayajua Kama mapacha Nataka niwe na yeye Ogopa minogopa Kukwacha minogopa Ogopa minogopa Domana niko nawe Ogopa minogopa Kukwacha minogopa Ogopa minogopa Domana niko nawe
Why you do that to me? Tell me song, why you do that to me? Wa unaenda na simba afumi Na kwampia kesho minarudi saa kumi Nasikia unamabwana kaa kumi Tu besikia minatoka na umi Nini patunda huu mwezi wa kumi Nilivyo kuwa follow na kupenda to me Kama Twitter na kufollow Yalithika na mi we mi holo Unaona kwa kumi niko dolo Nikiomba chezo a tomorrow ha, Kama Twitter na kufollow Yalithika na mi we mi holo Unaona kwa kumi niko dolo Nikiomba chezo a tomorrow
Nampenda mpenda Domana anazinguwa Siwezi mwacha Nataka niwe na yeye Anaringa ringa Na mahaba anayajua Kama mapacha Nataka niwe na yeye Ogopa minogopa Kukwacha minogopa Ogopa minogopa Domana niko nawe Ogopa minogopa Kukwacha minogopa Ogopa minogopa Domana niko nawe
I do for you Cause you are my boo I do for you hey, hey, hey. I do for you You are my boo I do for you
Nando man
Ogopa minogopa Kukwacha minogopa Ogopa minogopa Domana niko nawe Ogopa minogopa Kukwacha minogopa Ogopa minogopa Domana niko nawe
Yeah.